50.
Oh, 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 ah, yeah, yeah, yeah. Better, 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 better. Better, better, I'm feeling better. Nani asubuhi, imefika tena, nimesema acha mwana. Ni go search something kwa ajili ya tumbo langu. Naelewa sana, kwamba jana jana, oh, imetisha sana. Ila oh, siyapi kibali, acha nisonge mbele. Ya dunia ukiadhania yatakusumbua na kukune, bado lundo gunia japo ya kujia yaliyo ya heri. Wesimama sina neno na mabaya yote, sina neno na maudhi yote, sina neno. Sina neno, oh sina neno, tena sina neno. Na vita vyote sina neno, na ya umizayo sina neno. Nimeachilia, I'm feeling better. Better, 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 better. Better, 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 I'm feeling better. Acha vije vije, wala silipi baya, kwa ubaya, kwa ubaya. Nimesame, nimeachilia, wala silipi baya, kwa ubaya, kwa ubaya. Mama mama, sina haraka wala papara, sina shaka na Bwana. Baba baba, sina haraka na papara, sina shaka na Bwana. Feeling better. Better, 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 better. Feeling better. Better, 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 better.